Matiw sura chapande didi e jewe didi. Aya chapande nai e jewi. Yaki chapande jewi e jewe go'o. Maide Yesu. Daga chaka nyaloma, nyure mapi leidi fu, haya ki njamdi tatindi alasara. Njamdi tatindin, se Yesu wi esembe. Eloi, Eloi, lama sabatani. Wato, ya Allah am, ya Allah am, gamdume chendirda e am. De wabbe daribe to wigere den nani nun, bembii, emonodda an nabi Iliya. Se donye don, goto mapi, doggi. Hoccoy sosowa, suwinga nder ndiyam inabojam lammudam, o disinga to sauru, o liwani Yesu yara, ama woppe mbii. Ala ingi enko Iliya warai hisnamo. Se Yesu futiti wulli sembe, nden yofi yonki mudum. Se wudere, chendunde suudu jomi rao, se kididi, dagadou yaki lei. Lady bodimbi, kaya pecha, dum omti genale. Yimbe Allah maybe dutbe ummi e yonki. Be mburtoy nder genale den. Gada Yesu ummake daga mayde. Be nattoy gariri chanindi yimbe dutbe ngiibe. Nde mawdo soji en on e horibe soji en renobe Yesu. Ngi dimbol leedingol e fuko wadi. Se be kultori na setta be mbii. Gonga neddo o biddo Allah. E wodi rawbe dutbe tokkoybe Yesu daga leydi Galili wallobe mo e be ndara daga to woddi nder mabbe e wodi Maryama iwaydo Magdala e Maryama madujo Yakubu e Yusufu e madujo bibbe Jabadi en nani no soji en Roma hiyani annabi Isa kusaje do gafangal e mo yara bone kallude gam irika kita e irinde maide kita nauka ntorra baleha gam emo bili do gafangal juude mako fu didi e tappana kusaje ndembo koyde mako ma e tappana kusaje gam non bone de iri den don maide dum bone kallude dum bone do to janguden en nani no annabi Isa mayiri. E sharengel dum chaka nyalawma. Ama nyure mapi leidi fu. Haya ki njamdi tati di alasara. Nyure e mapi leidi. Dun nyalawma. Ama nyalawma warti jamma. Koni maana dum. Dum e holla en. Alla o senido. Alla o hida hakke. Gamnon njel sharel annabi Isa e rondi hakke. Bibbe Adama dow gafangal e mo yara kita hakke bibbe Adama dow gafangal gam non Alla waylitani mo bawo Alla waylitani mo yeso Alla alimo dum e holla en no hakke halliri no hakke woda to yeso Alla Alla o senido gam adila kumako dole o hito hakke gam bo senaki mako o yida raruki hakke emi do Alla mabbitai faamu meden gam paamen no hakke halliri to yeso Alla ngel sharil in sharil ngel annabi Isa yarata diga jardugel torra ngel o torino nyaako mako ittanamo ngel amma o wi'i naako o yidi wadete seni ko Alla yidi wadete gam non Alla yidi annabi Isa mayira ngol lawol gam hisnuki bi Adama diga hakke gam hoccuki hakke bibbe Adama gam yaruki kita Alla e battudi bibbe Adama enen gadube hakke enen be mbawata kisna ko e meden diga hakke diga don Alla waylitani annabi Isa bawo waylitani annabi Isa yeso den annabi Isa wulli sembe wi'i ya Alla am, ya Alla am, gam dume tendirda e am. Bandirabe am, kita senduki e Alla, kita shia natuki lamu Alla, dum fi kalludum, dum fi mettudum, dum torra paleha. Gam non, engel sharil, annabi Isa e waya, gam kita hakke, de enen bibbe adama ka o yarata. E mo nder bone, Allah bo wailitanimo bawo, hanko tan nder kandon kita. Bonon no nyalde jango, komoy mo tokkai lawol Allah, mo jabai shiri Allah gam hisnuki dum, diga kita kandon garaika, barka maide annabi Isa embattudi mudum, dow gafangal. Torrorto, nder kita Allah hanum tam, wala ballay dodum. O senda ye Allah, Allah hoynana en, e irikan don kita, Allah bo hoynani en, e lawol maide annabi Isa dow gafangal do'o, bo non no nanirten nder jangde meden. Nde yimbe nanimo, e mo waya, ya Allah am, gam dume shendirta e am. Sebe mbi, ay e mo don nodda annabi Iliya, wara hisnamo, wara wallamo. Se goto nder mabbe, doggi, hoccoy so soa. O suwinga nder ndiyam inabojan lammudam. Nden, o isinga to sauru, o liwani annabi Isa gam yara. Wato emu holla, yurmende mako, emu idi o walla annabi Isa. Nder torraka o yarata. Ama wap embii, ale ngien, ko Iliya warai hisnamo. Digadon, se annabi Isa futiti wulli sembe, nden yofi yonki mudum. Wato omayi. E wodi fiko wadi. Charel maide annabi Isa. Aya chapande jawi e go'o wii. Sei wudere. Sendunde sudu jomirawo. Sei kididi daga dow yaki lei. Maana dum. Nder sudu jomirawo. Kobo nder totum haurata edum maunina jomirawo. Kobo edum wada doare. Edum sumpo tira e Allah. E odi bijeje, dum sendi, sudundun gebe gebe. E wodi to yimbe na yahudanko enjo doto gam maunina Allah. E wodi bo to yahudanko enjo doto gam maunina Allah. E wodi to robe enjo doto. Ndembo e wodi to ardi bedina njo doto. Ebe kuwa kugal Allah. Ebe ngada doare gam Allah yafano yimbe. Ndembo e wodi wigere. Burnde senaki, nde maudo maube ardibe dina, natata nde goe hitande, gam otoro Allah yafano yimbe hakke, ndembo emo natida, e igam karori. Gam toraki, Allah yafano yimbe hakke, bonon, no Allah ekitini nder attaura. Gam non, charelngel annabi Isa mai do gafangal, hebbini annabaku. Ko Allah ekitini nder attaura dun hewiki yafuye hakke barka ijam annabi Isa na ijam karori ko dabbaji kadi. Hanjum wadi nde wudere sendunde yimbe eto maudo maube ardibe dina natata nde go e hitande. Gam toro Allah yafuye seki edum holla barka ijam annabi Isa ko moye neddo wawai. Toro Allah yafo dum hakke mudum. Na seto hirsi wendi jawdiri. Ko goddum dabba. Amma barka igam annabi Isa. Neddo toroto Allah gam yafano dum hakke mudum. Ndembo neddo sumpo tira e Allah. Na seto goddo maudo ardido dina. Toranake dum Allah gam yafano dum hakke mudum. Amma e holla komo e neddo. Debbo e gorko maudo e pamaro. Allah jabani dum o toromo gam yafuye hakke barka igam annabi Isa. Nombo e holla en maide annabi Isa dow gafangal wiki no wani lawol ngol Allah hirsiri karori mudum ndi lahiya ko ndi yafaki hakke. Bonon to en jangi nder linjila deftere Yahaya sura go'o aya bo chapande didi e jowenayi. Nonno Yahaya gado baptisma, wi yimbe. Annabi Isa woni karori Allah, kochaindi hakke dunia rufu. Gamnon, maide annabi Isa dow gafangal. Warti bo hirsuki karori Allah. Gam, yafanaki i adama, kobo yafanaki dunia rufu hakke. Annabi Isa mai, embattudi dabbaji ko karoji dum hirisata. gam ɓiɓɓe adama heɓa yafuya hakke. Ndenno ma Allah waɗino non gam siryaki ɓerɗe yimɓe, gam faama ko annabi Isa warata waɗa gam yimɓe duniyaaru fuu. Annabi Isa bo waɗi nonde go'o, amma karoji ɗum hirsata e ɗum hirsaɗi ko nde hitaande e ko ngele sharel ngel neɗɗo waɗi hakke. Amma Allah wi ɗum ɗon fuu ɗum misalu tan ko annabi Isa warata waɗa. Gam non nde annabi Isa maayi dow gaafangal, bo nonno Allah siryi, sey nde wudere seeki diga dow yaaki ley. To ɗum wiino diga ley fa'i dow, kiila woɓɓe mbi'ay ay ɗum neɗɗo seeki nde, amma nde fuɗɗiri seekuki diga dow faaki ley. Ma'ana ɗum kuugal Allah e hoore muɗum, naa ɗum kuugal neɗɗo. Ɗum Allah e hoore muɗum siryi laawol gam ɓiɓɓe aadama heɓa kisndam diga hakke e bawɗe sheeɗan e kiita Allah garayka nyalnde jaango. Gam non fuu jaɓuɗo ko Allah waɗi gam muɗum heɓay moƴƴere Allah, heɓay kisndam Allah, heɓay nattuki aljanna ko bo wuro Allah. Emi dow Allah hokkay en faamu, Allah bo ɗawtana en faamu. Amin. Gaɗa non sey leydi dimbi, kaaƴe bo pecca. Ɗum omti genaale, yimɓe Allah ɗuɗɓe ummi e yonki. Ko waɗi wonɗon cerel ngel annabi Isa maayi, kaaƴe peccaama, leydi dimbake. Ɗum fuu ɗum kuugal Allah. Tabbitinay ɗum wiiki ɗum Allah e hoore muɗum huwata kuugal muɗum. Ndenno ardiiɓe diina e mbi'a annabi Isa jippo dow gaafangal to ɓiɗɗo Allah. Amma nde nyiwre waɗi ɓe fuu ɓe ndoggi, wala dariiɗo. Sey sooji en tan deenooɓe annabi Isa ndarii e ngi'a ko waɗata. Gam non nde ɓe sooji en ngi'i ko waɗi, ɓe kulinaa seɗɗa haa maa ɓe mbi'i, goonga neɗɗo oo o ɓiɗɗo Allah. Gam ɓe ngi'i ko ɓuri sembe maɓɓe. Ɓe ngi'i fii kulniiɗum. Ɓe ngi'i ko ɓe keɗaaki yiiki. Gam non bandiraaɓe am, sey paamen Allah o joomu yidde, Allah o joomu moƴƴere, emo anndi enen ɓiɓɓe aadama en mbaawata yoɓuki, en mbaawata kisnen ko'e meeɗen diga hakke meeɗen. Hakke bo eɗe sennda en e Allah, hakke e sennda sumpo meeɗen e Allah, hakke e fooɗana en kiita Allah. Hakke bo ɗum fii nefniiɗum to Allah, hakke bo ɗum fii kulniiɗum. Allah anndi en mbaawata walaa ko mbaaweten waɗuki gam hisnuki ko'e meeɗen diga hakke e kiita maako garayka. Gam non o waɗi laawol e hoore maako, o liloy annabi Isa maayi yari kaa kiita ka hakke e mbattudi meeɗen. Gam non fuu jaɓuɗo fuu kooliiɗo o hisay diga kanɗon kiita garayka nyalnde jaango nder wuro hiite, o heɓay nattuki wuro Allah. Raamisaalu, e woodi goɗɗo coyɗo mo ɗum tokkata nyamaande ga'i tati lorɗi, o walaa bo laawol no o yoɓirta nde nyamaande. Sey o tokkayɗo mo nyamaande hoccimo, yaarimo yeeso laamu, wulloyiimo. Laamu ko alkaalijo taƴi kiita nde walaa laawol no o neɗɗo yoɓirta nde nyamaande. Sey ɗum taƴanimo kiita mayde, e ɗum dow laawol yaaruki mo to ɗum warata mo, to ɗum hiitotoomo. Nde ɗum yokki ɗum siryi ko ɗume gam ɗum wara mo. Sey goɗɗo waroyi e doggudu nder yurmeende, nder yidde. Sey wi'i alkaalijo, useni Allah reene to ɗum wara o neɗɗo. Min mi hoccay teddungal mi yoɓa nde nyamaande, amma ɗum ala o'o neɗɗo e yonki to ɗum hiitoomo. Mi yoɓay nde nyamaande, mi jaɓi mi maaya gam o neɗɗo hisa. Bandiraawo am, o taƴanaaɗo kiita mayde mo waawaayi yoɓuki nde nyamaande, no nanata nder ɓernde muɗum nde ndaa goɗɗo wari yoɓay nde nyamaande, maayay e mbattudi maako? Noy o nanata nder ɓernde maako? rammo dum waraymo dum joni cedda tan hori dum waramo bernde mako e fida o alay duniyaru amma ra goddo waddi ballal joni dum waratamo dum aldaymo e yonki gam goddo yurminanimo yidimo yobi nden don nyamande aymi kammi to min seyo mi nanata ngo walaare irde beldum dum mi nanata dum walaare irde nden bo yettore nde mi yettata o neddo jobudo nyamande nden don na in yettore sedda gam non dum e holla misalu enen bibbe adama e alla o neddo modun tokkata nyamande in misalu min e an to yeso alla gam hakke meden wala ne mbaweten njoben alla ko bo gaden goddum ko hisnata en diga hakke meden to yeso alla seni kita nder hite jahannama amma alla o jomu maere o jomu yidde o wadi lawol annabi isa hocci kan don kita e battudi meden gam enen to kalken gam enen to natten kan don kita garaika gam enen njododen e yonki to mayen ko bo to kalken nder hite jahannama amma keben nattuki aljanna to ajabi a hisai minon min jabi min bo tabbitini annabi isa mayi dow gafangal e battudi hakke amin to bo ajabai dole njara kita hakke mada nder hite jahannama emi do'o alla hokkai en sirru maide annabi isa dow gafangal gam meden emi do'o alla hokka en famu emi do'o alla walla berde meden gam paamen lawol alla e sirru mako ngol hisnuki en enen bi adama be hakke alla bo wallito en alla bo walla en tokken lawol mako ngol barka jaraygol en wuro mako barka maide annabi isa dow gafangal jomirawo wallito en jomirawo barkidina en amin.